na boia. É. Nimelipata fundi wa mahaba yangu, unda vikundi iendora yangu, kaniganda kama gundi, aganduki kwangu wake kungwi kanoga. Eksi pole pole, muda wako ushapita, na tena ole wako simu kujipigisha, na kupa dole dole ukome kujipitisha. Amefunzwa mkole mpole, anafujo kabisa. Mija ulisinda afia matinda kwa izira, ndondo kukua kichina na wamechina wanaosigina.
Mtoto yuko fire, 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 kawakalisha wamekwaya, kwaya, kwaya, lake body liko fire.
Chora jina mbaiji tamuka twa kumimina, tena ikibidi ujue ulimwengu mzima na faidi mimi. Acha niringe nimepima, jamani Tori Samuela na peperusha bendera, na wakilisha masera aina ya kumbwela. Ija ulisinda tafia matinda kwa izira, ndondo kukua kichina na wamechina wanaosigina.
Mtoto yuko fire.